Eririra nyabo mukederira gaye bazanyini bitondo kugera nange kabagasa nyoteri ambikide tamudukirira omwana agenda zorutabalo runamide agasa akasijaru inge zene imbira kuzara kujagana nga kuzomotefu zentudeno mubuzizi nengerere no jenkunide naye ninga lengera kubana abana bange mubatale matanyo kukuzara jagameze muli mpuliranga miraka kumba abange
matanyo kukuzara mekalera
amazina diabula gaji mikwano nabye mpuliranga miraka kumbera
matanyo kukuzara mekalera
amazina diabula gaji nze mikwano baba mpuliranga miraka kumba muli
matanyo kukuzara
baka nze kubire mama bakisimba yomu mwechira matea yagalanga zine gagwe mulukende okuzala no kuzasi jamu nino kwoza tebo tamufumbiza na yate wamuleta zenetu nulira lukimbo omwana wange tampe mude weyansubiza muleze nyamu njaga nange yajisimbira kumwezi nabali balowoza nje wakanyumiza tewala nkoko wala mayuba mwaje jembanga bije byongate mulaba mu nyumba ngambo mukodomi sikira banga ya mala kirabo mwana mbadde nomu kati ndi mudoboro era nyabo mpadde banja kukazi ya luyumba anti omukongo go wakulunda sekwango omukuluza na uda era omunda biranga muli mpuliranga miraka kumba abange
amasanyo kwakusala mekalera
amazina nti abula gaki mikwano nabye mpuliranga miraka kumbera
amasanyo kwakusala mekalera
amazina nti abula gaki nze mikwano nina obubaka bwe nakutegekedde okuntwalira bw'oba ogenda munanga okuvale waŋŋamba nti omuka omuleeta amaaso nkanula nga mulinda kale bw'onooba ogenze nkusaba ogezeeko okwegendereza guno omulembe gwa kabate nnyabo tegugezaako okukulimba ng'oweeyombekera amagoba ge wabweru okutabiikiriza baana bozi n'abasajja okukukwatirira okakkananga munnange zenkana n'ebisiki nyabo tezaaga omukazi kisiikirize yasikirizaako okumuwummuza kyoba omuyombi nyabo omuyombi munnanga goba n'omwami maka naviira omuliro nusu yamwebulidde ayagala kuwummulako omwoyo kyokka gw'oyomba kyavafuna nnakundi akayombayomba byambwa ng'olwo nnaakudibya kati nsaba omumwago ogubeere muweweevu tekufuuka omwennyangu buno obukedo n'enjulu olukanga kubibba mwana wange tolereeta ensansa n'empiso emikeeka giruke omwami wotatuula mu ttaka ebyokulya muwenga nga totemagananga nnyange omukyala abulikadde anaaba ozuukukanga ku nkya n'otegekera omwami ebyokulya nnyabo otakuulekanga mu buliri eriira ku lusebe njupa baana naye teryayo yagirya nyawo omukyafa akunyiwa ku kibegabega kyabba okubanga weesigama ngambo sigoba katonda tomusuula nnyabo toba nampulira zibi tosaabala gwafumba diyale nantabulirwa gweyasaabala era nno bandabire gy'ogenda tuuka bulungi.